Ate ye Minister Mbezo ebyenjigiriza matendekero ga waggulu w'ekitiibwa Dr. John Chrysostom Muyingo agambye nti essira wakuliteeka ku kusitula omutindo gw'ebyenjigiriza.
Abaana bangi kati olwaleero tebalina okuddayo mu masomero. Abaana abo gavumenti yamaze dda okuweereza ssente school fees, ne tukyalina endowooza eri egamba nti mu wiiki ebbiri ezisooka tewaba kusoma. Mbakubira omulanga mmwe, mugambe abazadde muyambeko tumobilize abazadde batwale abaana baabwe ku lunaku olusooka mu ssomero. Kati ndabayo ebintu ebimu ebiteekeddwa ku mitimbagano era nga olinga ng'oli ayagala okulemesa abaana okugenda ku ssomero.